Lola.
Missy Wanda.
Kisura. Kabinti kabichi bichi. Kabinti kabichi bichi. Karafuka na nukia marashi ya pwani, punguza mikogo, ongeza manjojojo, hey. Moto wa kifusha kolea, kiza kwa kusioni, punguza mikogo, ongeza manjojojo.
Akuleze baisho, baisho.
Forever, when I get stressed, you are my mover.